Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare nogay jeɗɗi lewru juillet jeena yamre ƴaɓɓiri masilimaji tati le nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumaro way galo. Wattu joni no kam muyiɗi gondi tarrude koyɗen no kamɓe remoɓe woɓɓe maɓɓe ana bemba sanne ana gondi e sunodu ɗum e tawede fo micciteɗe wiide fed meɓnodirta mali météo nde kay holliti wiide kammoji ɗi juutan ana toɓale leydi ndi hitande hikka nde. Kawrtal ko wondi e wadde nokkunodirteɗo riisi ɗum woni ley ngallure maɓɓe ndeɓnodir Saint Petersbourg hakkunde riisi kañe rumde Afrique nde Sisilo ana yowi dow jaam e deƴƴere ndenago kañe e yirwere kanko colonel Assimi Goyta mo wonno toonno. Kono ayri bangal keɓe wattu joni fedde ndeɓnodirta banque mondiale nde holliti wiide leydi mali ndi le temedere fo ɗum ɓeydiri ko yata joyi noonɓe kaliri wiide hitande hikka nde ɗo e tawde fo ɓe mbi jamani nde ana hani wattande ɗo hakkille sanne. Ɗiɗo kabaruji ɓen dokki ɗum keñen wakkande batu maɓɓe won ne wadde ɗo Bamako ɗo ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinion ɗo beete handedi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar way galo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo hollitinde wiide kono ayri bangal hono kammo wonde tannude koyɗe ley nokkule goɗɗe ɗe kam ko heɓa ko iɗum wawi nafude fa gawri ndi ƴeegana remoɓe wonɓe ley nokku oko ɓe kay kolliti wiide hitani hikka nde ana bemma sanne ɗum woni ɓamde kajolofa jottoɗa yoroso ka kamɓe hono anndiyamɓe kabaru hawaluji ley nokkuɓe kolliti wiide kammo o jokkitito le leydi ndi fa ndungu odu juutannoɓe kollitiri wiide Ousmane Niali Buuli.
Ƴiwondeji keɓeteɗi ana pamɗi wattu joni o e wi remoɓe wonɓe koro leƴƴi région Bagnagara. Abdourahmane Amaguiré ndemowo gonɗo ley o nokku holti wiide ko hani waɗede joni ndemoɓe awa awdiji mbawɗi ɓendude ley lebbi tati.
Le nun lewru juillet mi heɓe kam ko laati ɗum service mi fi dabiriji wadde awdi misali ñebbe mene foñi ɗi e nandal muɗum emi awi saabu ɗum ana faabo remoɓen heɓde ko ñamata le lebbi ɗiɗi yaade lebbi ɗiɗi e balɗe sappo caggal muɗum mi awi guerteɓe.
Horadio agriculture cercle colonji ba ley région Bouguni Abdoulaye Koulibaly holiti wiide ndungu o ana taaɗi saabi e wi makko kamuji keɓeteɗi ɗi ana pamɗi.
Ndungu hikka kammu on toɓende mi miliri saabi nokku jogaji an toon heɓe kammu sanne mi watti owdi hono misala haabu bambari mbayeri mbutiri ñebbe kan e fuñi.
Hollitinde wiide ndungu o ana taaɗi du ley cercle Bafoula Bé région Kay yoroso ley région Koutiala saabe fanɗugol toɓoji.
Ɗiɗo kabaruji fan mba heɓede dow bema ame ande to dow page Facebook kaña compte Twitter Studio Tamani. To Niger to duɓe kolliti wiide laamu o hippitama kasen o guɓal ministére en kañi en joppini kanko noddirteɗo Mohamed Bazoum o laamu o karhan e karhan hanken duɓe gaɗi communiqué mabɓe les sur télévision wondu toon du woddi to joni ɓe mbi hiɓe joƴƴini fedde mabɓe noddir toon CNSP le ndeɗo fedde wattu joni ɓe kayɓe wiide ko président mabɓe gonɗo toon o ronkini hono leydi mabɓe ndi wori ɗum waɗi so ɓaari ɗum sera wattu joni o ɓe uddi keeri leydi mabɓe ndi furdu noonɓe kollitiri wiide ley Niger leydi herdirde e leydi Mali ndi kanko lamiɗo laamu hakkunde jo colonel Assimi Goyta o yettiki ley leydi riisi ndi wattu joni ɓe gondi wadde toon batu ɗum woni ɓe gaɗan oɗo batu ñalawma hannden alkamisare kañe fa yettoyo ñalawma aljumare nde batu hakkunde riisi kañe e rumde Afrique nde Mali ana e leydi noddani ndi président riisi o jaati noddiɓe ley oɗo nokku hollitamiɗe yoga e haala e mabɓe ɗi furdu garan yowa dow jaam e deƴƴere kañe e ndenago fa yettoyo yirwere leyɗele ɗe. Ousmane Niali Buuli.
Hoorejo leydi meɗen hannden laamu hakkundeji o joddoto e honniraajo muɗum mo leydi Risi Vladimir Poutine. Ley heƴƴo makko colonel Assimi Goyta wuran hoorejo leydi Risi caggal ɗum hoorejo leydi Mali ndi hawran e yaaduji Marine Risa ko watta dangere maayo Neva o joddoto haltidinde hooreɓe leydi Afrique woɓɓe ley yaagol makko toon o yidande ɓiɓɓe Mali joɗiɓe ley leydi Risi caggal ɗum ministre en hewɓe gaɗan joddade honniraaɓe muɓɓen ɓe leydi Risi dow kabaru ɓeydude kullidal hakkunde Mali e Risi fa hannden to Saint Petersbourg joɗa halaji goɗɗi gaddete dow kabaruji kewɗi bangal gollidal Mali mijjindide wiide leydi Risi ila laamu hakkundejo o joɗi dow salli Risi laati leydi gollidondi e laamu hakkundejo o noddirhaɗo gollididiɗo sarɗijo Mali janguinoɓe mabɓe hewɓe e wi gouvernement o ana godi leydi Mali ndi bangal gollidal militaire yaaku
fa ƴewte yallah ko heɓa e kaldal e kawral ngal kono ɗum hani nanguirede fa tekka ƴeewede ko hani fewtede le ko warta ko ɗum woni fana botu gaɗɗo beete keñen ɗo Bamako ɗo le oɗo botu kanko keƴade laamu hakkundejo le kaldal e kawral ngal omo wonno toon kañe fa yettoyo pelle société civil e gonɗe ley leydi meɗen ndi fa ɓe ƴewto yallah hono ɓe kani teɓirade kaldal e kawral ngal so ɓami fa ministre ma yoppi nokko keɗɗen mo kanko noddirteɗo colonel major Mamadou Keita o yo kanko goto e gonɗe ley ndeɗo fedde laamu hakkundejo humininde kabaru kaldal e kawral ngal komo sifido hen do faccitago Ali Sisi.
Aujourd'hui, je pense que de plus en plus.
Nyalo mahande o emiloji anka malin kobe fami wide kaldal kawral tina ngangal yo fa nabira lidi amendi yeso kuli fu region haji ngondi le sahal lidi ni tay kamadu wide kuleji kiwdi goddi wontu lidi amendi jati ngurda mudum holititta le nyalo mahande o le datol yopugol munisma lidi amendi mi mindi le mudum jonka malin kobe fu ana hani yawde hono wayi wadere yalla ati kisi ana wayi nangede bangal kaldal kawrangal wawi gullirede mi dum tam heddani men jonka yalla golle o ana heba timminede mi de kani wadde ko min bawi dum yalla golle deedero ana heba wurtinede
wattu jone kala hono kabaru botu arandeje ko noddir etazinero dum woni avocat en ko wadi kenyen leledi meden di le odo botu ko ni fana mudu fa biuto golleji avocat en wori kanyo ko be kana gollude le ko warta ko batto avocat ngabe teme taton kanyo en iwri le tatteji leedi ndi fusan gonde wadde odo botu Ousmane Nyali Bouli
ewi Ousmane be Traoré gondo e fedde avocat e Mali ngal kawrital wadan fa avocat e Mali kaltida do kabar golle avocat e darje mudon
to naton hone ko fabta man jantude sariyaji golleji amen me warama famtina fa hannen tarikiji avocat en wodiri tagal mun me jantande kabaruji yurku yurkaku kay honande kiti tajirte do datti labidi ko nari bangal golleji amen me warama jantande toppe yogaje le golleji amen ko me han wadde le nyalata waran
hedde horejo ministre en docteur Sogel Kukalamaiga on darti e wombe de fedde kaltida do ti dallaji o golle yalla be kulita ko woni himmeji mabbe kandi daranede bangal yotugol leydi meden di
c'est dire tout les
fana o batu yo holundur hakileji kay jandrede kabaruji honde golleji avocat en yehirsa homa fu ana wawi kolid hakile mudum yalla dabri fie ko hunjita torra yogaji fa golleji fu heba hunjina horna wodiri
tagalun avocat en notaire en huissier en fayota de juge en kawritan hokkidirde hakilaji do kabaru sariya mali
wattu jona leydi mali ndi hono kebal mudun wori feddende noddata banque mondiale de holliti le imoji mudun di waddi ley tem der fusa kebede dum beydirki joyi nombe kollitiri wide be mbidu yodum kabaru kando jotere sanne nombe kollitiri wide ley botuma be ngadi kenya do pomoko do le majjun be jamaande haybo sanne hono kabaru dépensiji ngaji mudun wori kanya ko nande mudun kedde mo kakko noddata e hakim kapoyo goto e gon le ndedo fedde o andando kabaru kebedo ko sifido en to faccitango adi sisi
le principal enseignement à tirer c'est déjà que l'économie
jande ko hani famede le hem ta fon ko ni won le hitane 2022 ke balle le de amendi yar yeso sedo tawede tiddalaji di lindi wondi no fewde mudum fu to gande holiti du wi de wom ko heba so min ewi dati jokiteedi fa nyamani ko wonne le de amendi ko yobe jukkoje pamade so tongado le de amendi kuteje mudum mawni sanni sabi so wana no dum le de amendi ke bal mudum ana wano yade yeso sanni urdeni golleji yogaji hono jaguji kuteje mudum yottike dum sanne ga wana jukkoje de tam adnar alla no horne wordi le nyalo mo hande o ana tiidi le hitane 2022 natugol buruti le gese de yottini tiddala mawdo de mobe haabu
a limiter un peu la production agricole de coton
wattu jone jara nokku no dirte do kulli korobe kollitiire suudu mabbe doktoror wondo tondo wi hile hitane 2023 yimbel sawbe nyoberde jottibe tombe do yafa yimbel temetto e chapande jono be kollitiire wiide suudu wotordobe jogi ton handu sawrude nyoberde ka do e tayde fu be bi jamarde fu tinno yewto so yottiki ton tan dam mabbe dan uttile o do nokku hono sukabe do an hakkuno mabbe no hollitira wiide fa yottio mobe nayebe sawbe dido nyawuji cekite jamano yo lando ren fa hande no mbire yotere men noddete zoom sirnde wattu jonen kala on kabaru groupe ngaji whatsapp wattedi wakkati fulle beme andide wakkati jata wayrado jodi tan fa njia numero maada wattama le groupe ma andanda hunde atan wakkati judo atanda fe ngattu do ma sitan city be
beme andeden ana gollire hannen sanne misale whatsapp yo hunne to jama ko heewi kortata sa ƴeewi di groupe ngaji whatsapp ana jojjinelle nyolma foto yimbe yogabe nga watta haqqile sabu yogaji e majji wana nafa misale jarsa beedama ile groupe whatsapp mo andna faana ko tewta yogabe yaltan hen ba yaltoda fu betlo kasine beede o groupe goto so ni an noddi horebe o groupe whatsapp wala fu hala ko hebata be kalne ko buri nawde kasine yogabe neleten vokke do numero ma wi e kasine ka hebi numero ma do groupe whatsapp goto yogabe ko heewi jaati andama de sinan so wala nelle vokke antundrun micitunde wi groupe whatsapp an hasengini soni ta kulleji tegreji ana halede mudun ko nafata jamare fu e da mudun
wattu joni en kala hono kabaru immadiray ɗi studio tamani wondi e wadde ɗi hono sukaɓe vacance ɓe goni ñalloma hande no en mbawi ƴewtade hono kabaru jandeji mabɓe goori studio tamani aɗa wat noddago fewde e saraɓe sukaɓe dow immadiraji ɓe wondi e wadde tugorgal muɗum dow suudu ministre komunde kabaru jande ɗe leydi meɗen ɗi kañum UNICEF kañum gonde gollidinde le majjuno oɗon saraɓe sukaɓe on ñoƴƴan oɗo numéro 37321 so ñoƴƴi numéro oɗo mbawi famtade sukaɓe moɗon ɓe soɓe keddiri andina soɓe keddiraji koɓe janguno ko soɓe jiggi tinaɓe jiggitay fa ƴewondu yallah honoɓe kaami witirde wakkati foof e yesso moɗon ɗo garten haddude beete hande dow kabaruji ɗi min jooti on sanne heɗade heeɓi jamen ɗiɗo kabaruji fof ana mbawi heɓede dow beeme anna andi to son gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddi numéro amin wiyamo mere merna o towrama application mo studio tamani wonde wattude ñalawma hande on nde beeme ande ɗen fande fande fe nokko nandir onno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam meɗen nde waran yowde ko nayiri banggal ñawuji cakkite jamanu o yo lanɗo ren noon mbireten en mbiyan ɗum wonono yimɓele heddotoɓe e ñawuji tension ɗi kañe fa yetto ñawuji ɓerɗe ɓe mbili temedere fof ana ɓuuri yimɓele sappo e goho noon fedde oms nde hollitiri wide le nokko hitande furdo a tawan won yimɓele ɓe ɗiɗo ñawuji nangata ñaw ɓerɗe o wattu joni iɗum nangga fe sukaɓe noon hollitira wide saabi de sukaɓe gonduɓe oppede ɓe ana yaafa ujunaji nayyi suka ɗum woni le sud doctor ɗum noddita l'exemple ɗo hamdallahi ɗo miccite wiide nduɗo sud dogotor o dan jogono tiɗallaji wakkatiji no hani huncinire jamare nde fou hoore hono sukaɓe gondi oppirede toon so eɓe gara fa oppo ɓerɗe sukaɓe hono ɗiɗo golleji gaɗirta toon fa keɓe famtare gaare keɗe Aly Cissé kañe sitansiri ɓe ko powni en dow hen
laamu kayi dogotoro en ɓe holiti wiide ko heewi sukaɓeɓe ka fuu ñaw ɓerne ana mum'en nde wimaɓe ñaw o so sattae ka fuu ana wawi sawrede sur dogotoron maɓɓe ɗum ga kanko dogotoro amadou mayiga o holiti wiide so ɓami fa ñaw o satti kina oppe wajiɓe juuɗe maɓɓe ɓe neltira joomu warde sur dogotoro luxembourg bamako ɗum
malheureusement oui
feeso hono ɗi ñablaji matama e sukaɓe le genni kayiɗo mi wala kaake fuu ñawde ɓe soni min maati hono muɗum mi naɓaɓe fa bamako sur docteur luxembourg toonɓe han ñawnede
monsieur doctorore maire enfant bamako ɗo ɗum luxembourg to yimɓele domoɓe fa ɓerne mum'en oppe ana heewi ɗon le sud to oppugol ngol watte to mi jiide andré festok alalbare hande cukole dewol ɗiɗo woni ɓe oppi ɓerne muɗum'en goto ka burkina faso i goɗɗo yele mani ɗum haltanamen koɓe gatta ñalawma fo fade oppugol ngol yettade
aran noon ɓerɗe ɗa ana naaɓa kono sanne ana tiiɗi femi heeɓa popagol nol fa burkina ƴuumi ɓe naaɓi kan genni sa to ñawno goto hanneke samti fa woodi wattine warami gane ɗo tami tampino fa wala seeɗan mi waɗi opération
kalsi oppugol ɓerde ana hewani sanne saraɓeɓe ga tawede majjum fuu wom e maɓe keɓoɓe faaba muya ɗum saabi so kuyal kan e weltore ana wawi yiyede guite yimɓele yogaɓe garoɓe ƴowtude ñawɓe
fuɗɗode ngol ñaw leydi ɗan koyɗe ɗan fof uppanno mi wawa no fewi yaade sanne caggane oppaminne mi heeɓi mosolla seeɗan mi ñawni ngol ñaw ko yaata duuɓi tati ga caggan opération wonko mi heeɓi mosolla mi heeɓi dowtorore wotere tomi ñawna
oɗo faaba muya goto fedde gonduɗo wadde immadaraji banggal yurmere moɓe noddirta chaine de l'espoir windile muɗum omo gollida e sur doctorore luxembourg mo o darnani nokku goto to sukaɓe wawi sawrede patrice sinia kañum woni ardiɗoɓe le leydi amen ndi ɓe kolliti wiide gollidal hakkunde mabɓe latike sababu hoppude ko yettuto sukaɓe temeɗe nayom
depuis septembre 2018guiddile
septembre hitande 2018 mi oppi ko yaata sukaɓe temenayon e capanɗe joyon nde ne doctoral luxembourg torraji arandireji wonɗi ɗon ɗi opération kalsima ana tiiɗi fa wala seeɗa caggal muɗum capanɗe so wala sowde fa caggal leydi torra ɗiɗi ɓon mi wala doctor ko heƴƴiri ko andigal gollal leñol man hannden leydi mali doctor ɗiɗon tan honko andin oppugon ɓi ɓerne ƴewon jaati onon pey malinkoɓe ana yaha famille ji sappo e ɗiɗi hono ɓe fof wawata ñomnire ana
tiiɗiabitanceneaspossible
ardiɗo gollirgal to ɓerne sawretele sur doctoral luxembourg ka holiti wiide won gollirgal joinaɗo to gaɗo immadara fa ƴeewa saraɓe ɓe gala bawɗe ɓe sukaɓe mum'en hani oppede oppugol ngol ele wi kanko docteur baba ibrahima diara laawi ɗiɗi jokkata
caggal tewtino ɓen nawaɓe cafaje mbeɗe oppa ɓe du ga samoji mbeɗe lafe cafaje ko fabtoɓe ɓe nawaɓe mais woni heƴaɓe amen ko fa babdo amelle nyongo be sugabe du ko yata sugabe minonji tati e sedan o nawala mata mudun ko men nyawni ngam minonji didi e temen joon e mebbe wongo heba oppa
oppo be leede amendi kana nada sara be fati yebo feyi nyawuji hono anjin sugabe mu en nadu doyuru fayoto chuku sugabe mabbe wattuno be muyninta dun en sabile wi mabbe edun jogi kutteje nawde e be narda rewbelle kamin be motta ko bamata modde no hebira fu tawi wana e wi doktor le lebbi tati arande redu mu en andinde tan wiide oppugol bernde go o bo ngaddo le leede amendi sappo lewru septembre hitan 2018 wadi de so doktor mo nodbirta mère enfant l'exambour bamako do fade o do nyaloma sukabe fu be nyaw bernde wonno e mu en wajibi kenana be no sawre e sel